Tisabala, 10 years imuchikwa tivezeri pe mwana na badwa no nitea Patrick na kula no ichinja pi plaki nila paso nitasha muzimai siku mokwa mbiri bako nifunga amai wena nguwa ni uzatini mwai ndiawa wana badwa na kukula no amai pachimwe mulipo nane niripo siku mokwa mbiri cha huta mabaruri ya wana siku mokwa mbuye futi nale luna huti nale luna huti
Listen, I, it's perfect. Be black, yeah, it's for my mom.